midowga afrika waxa uu maanta walaac weyn ka muujiyey xaaladda liidata ee laga soo sheegayo madaxweynahan xiran ee dalka niger maxamed baasuum iyagoo ku baaqay inaan la aqbali karin sida ay ula dhaqmayaan hogaamiyaasha inqilaabka sameeyey ee uu gacantooda ku jira madaxa midowga afrika muuse faki maxamed ayaa war uu soo saaray codkiisa ku biiriyey dareenka laga qabo xaaladda madaxweyne baasuum oo 36 jir ah oo ay milatarigu xukunka ka tuureen bishii hore waxaana uu yidhi habdhaqanka noocan oo kale ah ee lagula dhaqmayo madaxweyne si dimuqraadi ah hannaan doorasho loogu soo doortay maaha mid la aqbali karo waxaanay ciidamadu sheegeen inay dili doonaan madaxweynaha xukunka laga tuuray haddii waddamada jaarka la ah isku dayaan faragelin milatari oo ay ku rabaan inay xukunka dib ugu soo celiyaan sida ay sheegeen laba mas-uul oo reer galbeed ah wakiilla ciidamada ka socda ayaa lagu waramay inay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Victoria Nolan u sheegeen mar ay toddobaadkan booqasho ku joogtay dalkaasi inay dili doonaan madaxweyne Baazuum haddii faragelin shisheeye laysu dayo waa sida uu sarkaal milatari oo reer galbeed ah u sheegay wakaaladda wararka Associated Press isagoo magiciisa qariyay xaaladdu xasaasiya awadeed sidoo kalena sarkaala Maraykanka ayaa isna xaqiijiyey isagoo magiciisa qariyey maadaama aan loo ogolayn in warbaahinta la hadlo sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna shalay sheegay in Maraykanku uu aad uga warwarsan yahay daryeelka iyo ammaanka maxamed baasuum oo ah madaxweynaha xukunka laga tuuray ee dalkaasi Niger
We have deep concern for him, for his family, for his security and well-being. We've also made clear to the military leaders
that aya nagu warwarsanahay isaga qoyskiisa amaankiisa iyo daryeelkiisa ba sidoo kale waan u cadeynay hoggaamiyasha militaryga inay mas'uul ka yihiin badqabkiisa iyo daryeelkiisa waxaanu xoogaa ka hadalnay halka loo gudbay Niger waxaanu labadayduba diirada saarnay isku meel oo ah soo celinta xukunkii dastuuriga ahaa Televisionka CNN ayaa isaguna arbacadii ku warramay in madaxweyne Baazuum si gaar ah loo hayo isla markaana lagu qasbay inuu cuno bariis iyo baasto cad iyadoo aan wax daaweyn helin. Madaxa siyaasadda midowga Yurub Joseph Borrell iyo waliba xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo oo kale ka hadlay xaaladda sii xumaanaysa ee Baazuum iyo qoyskiisa oo la sheegay inay hoos sii socoto. Dalalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee ku buhoobay urgoboleedka ECOWAS ayaa iyaguna Khamiistii sheegay in dhammaan qorshayaashooda oo adeegsiga awood militari ay ku jirto ay weli miiska u saaran yihiin si dib loogu soo celiyo hannaankii dastuuriga ah ee dalkaasi Niger kadib afkanbigii 26-kii bishii Julaay iyagoo sidoo kalena heegan geliyay ciidamadooda kaydka isku day ee toddobaadkan lagu rabay in koox isku dhafa oo ka kala socota ururka ECOWAS qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku tagaan caasimadda dalkaasi Niger ee Niamey ayaa ay diideen hogaamiyasha inqilaabka dalkaasi ka sameeyey